Another Japan production.
Yeah, yeah, Mudfish, Bobby Record. Sometimes I just go crazy. Oh, Eshima, mtoto mamake, mtoto na mamake. Naona Eshima imepungua. Yeah, yeah, okay.
Kwa nini waumini majiharibia sifa? Kila siku kanisani majipatia sifa. Haibu munapata heti majipa masifa. Heti mwampa Mola sifa. Kwa nini waumini majiharibia sifa? Kila siku kanisani majipatia sifa. Haibu munapata heti majipa masifa. Heti mwampa Mola sifa.
Fun story, comes out dirty bad smell. Without good, yani, kila siku mko kanisani. Mnaimba kwaya vizuri, lakini nyinyi ni ngozi ya kondoo. Inje ndani, ni chui mtoto. Yani, mnatuchanganya changanya. Jioni mko filabuni. Na kusema kwamba, pesa zaro ni sabuni. Ai, mamake, etunafunja mifupa. Toto wake, tunatengeneza mafuta. Hakuna shukrani mpatia Mola. Baloti, unatafuta za kulipa nyumba.
Kwa nini waumini maji haribia sifa? Kila siku kanisani majipatia sifa. Haibu munapata heti majipa masifa. Heti mwampa Mola sifa. Kwa nini waumini maji haribia sifa? Kila siku kanisani majipatia sifa. Haibu munapata heti majipa masifa. Heti mwampa Mola sifa.
Kuona hivi na kupeshima zako. Ngo kupi meziva, unasema ni zako. Oh, we mamako, eti mwabishania zako. Ala, milabuni, mwabishania Pilato. Si kawaida, lakini kwa Yesu bado. Sitaishi kwa urefu, nisi kiti cha sina tabu. Urefu wako, unaonesha una tabu. Ala, lakini kwa Yesu bado. We ni mnyamavu, na unaonekana mvivu. Unasema uko na ishu, lakini naona bado.
Kwa nini waumini maji haribia sifa? Kila siku kanisani majipatia sifa. Haibu munapata heti majipa masifa. Heti mwampa Mola sifa. Kwa nini waumini maji haribia sifa? Kila siku kanisani majipatia sifa. Haibu munapata heti majipa masifa. Heti mwampa Mola sifa.
Therefore, God, I know you, everything I do with you, mamangu, kila siku ni kwa Yesu tu, kwa Yesu lazima uwe mkuu, jaribu siku moja, utakuwa mkuu, hey, this is only your first choice, choose God as your voice, mama, you cannot do without one voice, I came very high in the morning, to make sure everything's for me, and now I'm going, okay. Just because of sometimes I cannot lose even a single time. I'm change come this time.
Kwa nini waumini maji haribia sifa? Kila siku kanisani majipatia sifa. Haibu munapata heti majipa masifa. Heti mwampa Mola sifa. Kwa nini waumini maji haribia sifa? Kila siku kanisani majipatia sifa. Haibu munapata heti majipa masifa. Heti mwampa.